Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino eraze okutya olw'omuwendo gwa bamama abalongoosebwa nga bazaala okweyongera buli lukya naddala amalwaliro g'obwannannyini.
Omwaka oguwedde twalina obutundu 13% of women were delivered by cesarean section mu government facilities, ate enamba eyo neyeyongera mu private facilities. Private is a faith based zali ku butundu 20%. Private is a endala zali ku butundu 18%.